N'igihe cyo gusenga twicishe bugufi duteraniye hamwe turamya Yesu nituzatumwizeye azajya turinda ryiza ryo kwibanira nawe n'igihe cyiza cyo kuramya umwami mbega ihumure ryiza ryo kwibanira nawe n'igihe cyo gusenga umwami ari hafi kandi adufitiye ibambe rya kibyeyi tumuganyire ibyacu dushyira agahinda mbega ihumure ryiza ryo kumvikana nawe n'igihe cyiza cyo kuramya umwami mbega ihumure ryiza ryo kwibanira nawe n'igihe cyo gusenga gushyikirana n'Imana ya Cihori tuzirikana ituremagatima tubindahangarwa mbega ihumure ryiza ryo kumvikana nawe n'igihe cyiza cyo kuramya umwami mbega ihumure ryiza ryo kwibanira nawe n'igihe cyo gusenga twiringiye Yesu twizeye kwaza duhi ibyo tumusaba kuko atanga n'ubuntu ataziganije mbega ihumure ryiza ryo gutabarwa nawe n'igihe cyiza cyo kuramya umwami mbega ihumure ryiza ryo kwibanira nawe.